Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Doyo Stéjo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani.
Altiner tati lewru utitande 2015 sappo jeddi yamde jabbirima silimaaji chapan e nay e joymi den tawa der maison de la presse pamoko odo wattu goto wodi do gourmara rous on compétite wiide be bi cakkiti yonterde jambi tuufama fewde armi mali on nokku noddirtedo nampala soldats en dido keddikile hen nayo wobbe do barmi le hen wakkati jono anda ka fu ngabbe dido bonandaaji fa hande sa haledi meden di bubaybe kolitiwde bete hande yimbele bombe sumbu nati to gourmara rous tobe karbiki yonki militaire en sappo be boni ton mobilaaji du yimbele gombe to kital tobe wakkati jono be kwaliti metti mabbe dum wonon yimbele be sema darni ton woni yimbele azawad kanbe feccude nyamduji goddi ton be kwaliti wirta jebe do yimbele wakkati fu be nguy be ngudja hon dido nyamduji be pettirta don du do sariya de tekiti yonterne be kwaliti wirti jiwonde mawde tobino to jeneto le dedo jiwonne do goto heddikile hen ko foti cuudi galleji sappo chamile hen le hen dum mitite den wiide jenne yonde gallure dum wonde UNESCO watte e galluji burde fu teddude le adnar allandu wakkati jono dum won kanko kumindo kibar ruji fina tawato jeneto wi suudu ministre humni non kabaruji fina tawade leedi meden di wi wara wallude to secrétaire di wona kabaru yi moddi mi jogino do handon di garo facciti dewdi yo Umar Boygalo soldats en dido keddiki le hen nayo wobbe du barmi le hen du wonon jambi tuufade fewde armée mali on nokku noddirtedo nampalal kerol meede hakkunde meede ene murtan le cakkiti yonterde lamo holi tiwide andaka fu ngabbe dido bonandaji parke sise
asa wernde le wattu sappo joy yande jambaaji tuufama pewnaadi e mobilaaji armi mali dow laawol hakkunde jabali e nampala ley laamu segu o gouvernement o holliti wiide yimbe didon woni maybe nayon wobbe kasen barmi e ley majjun fa hande e ko laamu o holliti be jokkitike ben be banti kabarde mabbe koy fuude yogaaji ka wala fuu ko be cifi e dow amana yimbe bonandaabe iwde addadu mabbe warde e tobe iwri fa yottoyaade e tobe gandi gouvernement o holli metti mudun e dow di bonandaaji ka be kulliti wiide be joppirta dun ni e ley ko be martini njodobe halaji be kumpa dum woni wiide di bonandaaji mbaawa waylitidde anniyaaji gouvernement o warde e dawri dobe fa yottoyaade e kala yimbeele be koyde mudun woni e jonde kaldal e kawrangal ley ndartugol jam nyibudo miccuto don wiide armi mali ana dakino nampala yimbe jaadin ko be pewnino be bonandaaji mawdi e ley lewru janvier bettindu ndu ko sabbi bini warde sappoyon e mabbe akmi holliti wiide kanyun jaati wadi di bonandaaji
fa hande sa haleedi meden di bubaybe kolitiwide bete hande ila bete kecco batti yimbele bombe sumbu kanye nati nokku noddirtedo gourmara rous le sa haleedi meden di le hendube karbiki yonki ministere ngad malin kobe ko yata sappo be bonnito mobilaji du ko jamaa o seedi wid le hen bedo yimbele bombe sumbu be dogi be nayiriki nokku noddirtedo gosi annandite widdu yo jihadin kobe kanye golidi do bonandaaji kede ko neddo goto haali do hen to gosi to do facci tan Ousmane Diko
be yana nati le rarous wattunde 5 heures jabborino silmaaji chapantatinde nange fudi den ka jaati be chami e kangarde rarous e bari yimbe sappo be chimmi mobile gotel be jaadi e gotel ngel be chimmi e dow tule jaareendu ko be tili on jangu ko be nangi lawol gosi minama uddinobe e nande yo deseje baleje be jogi joni yimbe jalti ana kinni haajoji mu en mabbe be ana desi suudu dowtoro lam o wi yimbe joina kilaaji mu en prefet yewi barmo be kanyu e maybe ben fu rarusu an hande ele wayde deejere mawnde garde en sedo tan goni ton joni o lawlo rarusu yaade gosi goddu taji batte tobo e dow kiloji temedere chapande jeego wattuji mobile wadan ko yaata leruji jeego na jeddi yogaji ana ngada balde tati e maggul
sekrabo do mbali netri mi joddi modo helome bemal anengal mi noddirta face facebook go
tamani
gube nodditirtode azawat de holitan wede wakkari jonne be gondi hollude dum wonon yimbele gobe to berto ber dum woddiri tumbutu ko yaad kiloji chapande jeego be gondi e famminde be hono kaldale kawral cinninangal do bomo ko do le noga lewru juin dun len no goddo kaldale kawral wori le hen dum kanje gube nodditirtode azawat de be bi ko be kolliton jama o ko jaleni kewdi kolliti widan tawda le hen fa jam e deejere nyibale malifu e mangal mudum bete hande ko yaati yimbele temedere kanye jalti to kidal to hollitinde metti mabbe no kibaru jam e deejere walda to no fa yotta hono mballi guyde be ballete ton di be bindo di mballi guyde feccirte no sa jeeyi dum feewa feele majjun du ko be kolliti wi hen dum wonon gede do azawad joddini ton de sa jeeyi be do yimbele jaato non gujjoobe hono de do kulle wakkati jono be peccirta do no feewir fe kede ko neddo goto hal do hen do foccitango barki sise
yoga e jama majike yoga dun majike salanade majagol batte metti majagol aranongol yo yimbe wiibe hono golle yodobe ngure ko pam e gouvernement o hokkata ko be kolliti e le majjun wiide golle o foccaki maji ji bembi mbelaka e golle de pelle wiide eden gujja ngure ledde ndokete de horebe pelle de dun yimbe yogabe majike hollitide wiide dun wana gonga ka dun e tawede fu yimbe ka nyotondiraay batte majju
kanko mer gawno dirtedo Sadu Harna Diallo holitaade wakkati jono yoppi golle joppido mo golle dun wono suudu ministre humininu kabaru haggitere laamu leedi meden di le hen be kollitiido yeddi sariyaajo o sotti ton wono leedi gondi bangi dun wono mayoju goddi ton di be kollitiido neddo goto heddi kile hen ko fodi cuudi joydo chaami do hen wono kammo ngaddo cekkiti yontere de to gawoto miccitede to jenneto miccitede wiide to jenneto yeno gallure dun wonde UNESCO buri fu teddinde le adnaara Allahdu de do gallure yeno gallure fina tawano ko buri hewde cuudi furdu yo lope moddinira kanko no docteur Amadou Tahirou Ba o yo hore dum hon dentengal balen gonde to kumini don kabaru fina tawale lamu jenno le hendo woliti wuro suudu ministre kumini non kabaru fina tawale leedi meden di wi an warano wallude be jaati kede ko haali do hen
to jenno won cuudi yorari tambi kan nyegeje bareje goto heddi ma hel suka bareje o mo indi to mo indire bara yonno cuudi jenne di en fuede andi wiire do cuudi boke non cuudi boke wajil fina wakati fu tawe ana wakati fu ana landine ne wakati fu ana mele wakati fu ana joge dum woni kisinda mudu donc jonno bibe adama be ko wattete kibaru melgol cuudi di ko jonin dum tidi surtout nyaande kibar mudu ana tidi jonin ya fa fi ono lamu odum jonin ana alli bambe discussion ji yalla wala o ana wawa tawede ana lato yalla cuudi di ana heddo hono patrimoine ni
nyaloma kenyanaado muynide sukabe leedi meden di o fuddi le asawer jabbinon de le mali fu e mangal mudu le hendu tobernde be tubi hikande hokkude sukabe en di fa tawede en bawi gollude le nokkobe kollitiwide wakkati jono be ngara hokkude jamaa do hen hakkilaji lobbi be bisa de hitan 2013 ni do wode yarde yeso jarse be le temedere fuza bami hono rewbe elbe ko futi chapan tata tata fano kokko sukabe muy en di be bisa de 2006 do le temedere fu burta noga en joyon kokkobe en di le nokku medon kanko ministre kumini don kabaru cialla le leedi meden di fa yottu e kabaru labal olitiwi do wakkar jono no dum lati fu jamana hani jodi hono dum yarata yaso kede ko kanko Ousmane ko no haali do heddo faccitan Ousmane Diko
cette semaine
de yontere yambere cellal nayningal daranade e wallude muynan suka endu de OMS kanyo UNICEF ci nyini hitane 1990 lewru out nafaka muynende suka ana heewi ana horsi cellal inna e biddo fu ana hebe hen muynin gol yo beedude hinne hakkun bidde sara yo dum tabbay e tawangal du kosam endu tiida ana mo suka jokendu gedde tati ana le hen ana yaafi ana moji ana moti do seyni beede hendu kosam inna beede nan suka cellal buytandu almusaddaji banga safareji kosam endu ana seni ana seyni tondi du fu jillaaki e mudun Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekirabe jeelo neeri le réseau ngay dem pudirando douance dobe collectivité jamma goto bitikaji nay kela ton tawede widi le majjum fon yimbe le gardotobe jata no gonno le lumo go le majjum wakkati jono jamano huli ton sanne jam e dederbe collectivité sa jeedun dengaki ton wakkati fu muyka jana ngal ton wono no muyka moto ngaji e muyka dabaji du yimbe le terere en tampini nokko o sanne gal mudé ngardan faado kuccala do don suudu ministre humunindo kabaru jandele le yir le leedi meden de be gonnoto ko yata balde tati be jeeyono kabaru lekkol ngaji di ngori to le heddube jeewi dum hono janginobe lekkol ngaji kanyo joggi be lekkol ngaji gombe ton lekkol ngaji di ngala e jeeyal lamudi gal mudé ngardan faado muttido ko yata yimbe le taton illa bete ko yata yimbe le chapan taton illa bete ne be gondi e famminede hono kabaru haggitere lamu wordi ko ni faana gal do kawtal fa jalli ni ngondi ton di fu famminede jeeyal hono be kan nangirde hono kabaruuji wono commune ngaydo hono dum wordi ton de jawlel dukani nangire landi be ngal do kawrtal walde nodde ten patkim jangal mudé ngardan faado burem do lamu gondo to wakkati jonebe gonde hokkindirto hakkilaji faabe jeeyal hono yirwer wadirte le lamu burem o fu e mangal mudu ko heewi halaji mabbe di furdu yowi ko sabbami faabe ko kama jawlel de yel hono be kani wadde de hono be kani gollirde de hono yirwer do hani wadirte le lamu burem o fu e mangal mudu landi be ngal do kawrtal dum wono suudu kuminin hon kabaru kubeje le leedi meden di jangal mudu do be koliti wir jeewi jama o fokke ton dewtere nder kaani faabiraade jangal mudé garanti miniren faado kita do honobe kabirte e tal kaaku do wonno faada kawrtal puddo gal ton illa bete hande le gal do kawrtal do tobernde be tuubi le hitani hikande be jeeyal honobe tuugirto lekkol kanye kiba kabaru demal dunno be kan tuugiraade no be jeeyal honobe kabirte tal kaaku be kereduuji di ko woni faana gal do kawrtal du dun tannobe kollitiwir wakkati jon lanniibe gal do kawrtal do wonno faawo hokkindiri juude e suudu ministre humininde kabaruuji dun woni anka demal le leedi meden di sekirabe haal ni on do kabaruuji be fudata do be koliti wi de jambi tufanoma fewde arne mali o dum wonon le takiti yonta dabbi non de yimbel nayo yimbel dido keddi kile hen nayo wobbe du barmi le hen kambe ko be koliti wi wakati jono dum be mettama le hen sanne secretary fa hande mitti no wi ta wakati jono watto nangiri e juude ka hono andir don no do e seeda yewtere meden de ana woti.